besengabhalwanga yazi le rap kumlisiko njengegazi likasteve biko thixo ndinika amaphiko nam ndicenge le mpilo bathi le rap ifile abanye bathiwile njengeendonga zasejerusalem bathi undidisile abanye bathuluzile manika you are so late angeke uyitholi ifame ngegama lam hey wamba uthetha ngegama lam behama bebo ngumsila mna ndiyakufila naw ndiyakuphika ubusingathi yarika jezi number 10 on a center line le game ndayitshintsha le hip hop I'm a leader ngubani nonkila ayisuka uthetha amasimba waligxidika ukhale ngathi group E i2V umlomo nokup 2V umna ndiphuma esikele ndishaya inqawa manike lakho iphupha libekile inqawa ndikhule ndisokola kodwa ngoku ndahlamba let me go a cappella manila ya uhamba uthetha ngebox yeah you stole them number one enina maybe in your dream sham ndicela ukubiza uapha naphaya uthi ulapha ube phaya ungumqucu ochutye walahlwa umaka boy daka boy bonke zi-wrong ten udaka boy uyaflopha kule rap hey uyosegume cela amaxolo namniki plate waguqa ngamadolo ugqiba kwakhe wayenza ingxolo
Yo, bro.
Whether you hate me or you don't, nigga piss off. Ugcweleng amdingwele, I'm sick of course. Say you python, it gave me on. I kill your dash at all. It beef so sally con. Uteta oki shit, I'll drop a hit. I'll slam in a lom. Uwalite naicha, ugcwele usan pacha. Suka, dignela linkweche, libanju silasa. Vuka, uitalili game, unda buyuzo emela. Strong and jakchela, mamela, upete kuphela. Your knife, ya chin chick game, ya stisi game. Yo, da kokumo, ya yaluli day. Shaw. Hip hop game that chonky aim yo no that CJ one nicky space yo from zero to hero son bala mazinyo ndakufundisa isimilo sinkweko uzovuthisa umlilo uzozimoshela impilo ndawala uzomazi lomculo saxholo lilolo uthule sikunyelwa kokoko
yeah Dalan pusha mpanda kota none skoro koro Nben pushana no walaza no basek pele ni mali I'm chasing while you see pace so any pain I'm getting paid Go and find me on a library I was in no fun You drop out of school because you dumb me as a pig bitch Mandiye kuben kumsha uzo kumka and lo kumsha I was in no kumsha entle kudomo kwe kusha As a soccer star zala pekas is vele shlaleng out Emirates fam glim chin es kakas kakil Vele is coming says it's chetty shit entle kispaizili
When I parandini was in don't get na nix Chini krisha owali noba in your ring
Vele angna season krisha piki nini kitties Vila vojo valum lomo chongo nukin komo Deck deck up when I pass up don't go Sengum tanda zoka wali lona mshali he's dead